like it girl.
Kuna watu wanachonga, wanasema mimi pali mbwata. Kuna watu wanachonga, wanasema mimi pali mbwata.
Oh my god.
Kuna watu chonga, ujue bado mimi na kupenda. Hata kama watu chonga, ujue bado mbezi na kupenda.
Hypnotize,
looking beautiful
until the crew them realize.
Nataka kuwa na wewe.